Yeah, yeah. Uh-huh. It's Diamond Vocal.
B-Boy Records.
Not them hero.
I'm not afraid to get ready to pay money. We took it down, you guys are so funny. Where did you take along? Where am I did you wrong? Thank you God, cause all days you make me strong. Tic Tac, Limac, Machiavelli. We usi siku zote huwa wana on again. I miss it kama bele, singa kama zapele. Tiga kelele, shot for happy, mina rap kwa trappy. Wale vinono, tupe makabi. Nipa moja, sulize, tuko wangapi. Ini adigi kajiga na pita njemba zampiti. Na wapigia mpaka miti, bridges na time na sketi. Na tumwa na kichwa changu, fez kwa chao wa hawa. Na damu na hawa, ambina zafo. Nowadays nigga got your power. Empower got me, girl you want something. Come follow me, lazimi mina kabereta. Na tetema kama kina vani boy. Wamepigwa ngeta. Yeah, I'm not afraid.
Wanataka tupambane.
I'm not afraid.
Nisha iko kigane.
I'm not afraid.
Wanataka tupambane.
I'm not afraid.
Hey yeah, yeah.
I'm not afraid.
Wanataka tupambane.
I'm not afraid.
Nisha iko kigane.
Yeah.
Ukiwa mwenye hope na woga uwezi kufikia malengo. So lazima uwe na mjengo. Mina omba kazi wenzangu anaomba pesa. Nafanya kazi kwa malengo anataka tukanywe pombe. Your head is not the box, acheni akili za ng'ombe. Before you betray me, remember I'm the member. Kush kush chemba. Hustle I'm hustling January to December. I'm nothing to you, you nothing to me too. Tell your fellas I can't miss round two. Can't break to you too. Don't talk to me cause you fake inside. Wanajua kwenye beat mini gedi ndulia mini. Eti niti kwa mini kisa unavaa kinini. Kwa nini nifuge mwemba kati na kunywa maziwa. Niko smart, smartphone like a viewer. Ewa ukimu nikiwa, imesha kuwa mkiwa. Kuna wazazi hai wafu sijisipu. Wala singozi nisipu cause nalenga kwenye lengo. Mepinda kami zengo nile nyoka.
I'm not afraid.
Wanataka tupambane.
I'm not afraid.
Nisha iko kigane.
I'm not afraid.
Wanataka tupambane.
I'm not afraid.
Hey yeah, yeah.
I'm not afraid.
Wanataka tupambane.
I'm not afraid.
Nisha iko kigane. Mimi na spend money.
Me, man, I wanna be me. I don't see nobody on this hip. They sing my sound, sound like drum kit. Your mother fantasy, just have a seat. I've no feeling but I love the way you wear. I'm scared, you better try hard. I'm not afraid cause me, I'm the young nigga. So anytime I can dig them like a jigger. The number 8 figure, daily wanna eager. Hate a game, not a player fair. Lisha wambia, mkakata kupokea. Take him navyo teketea, take him navyo angamia. Me, I'm not afraid. 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 I'm not afraid.
Yeah. I'm out, man. Still young nigga. Get off my way.